Izaga 17 verse 1. Umthamo omileyo kanye nokuthula ungcono kunendlu egcwele okuhlatshiweyo kanye nokuxabana. Verse 2. Inceku eqondileyo iyabusa phezu kwendodana ehlazisayo, iyakudla ifa phakathi kwezilamani. Verse 3. Ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva nesithando ngesegolide, kepha ovivinya izinhliziyo nguJehova. Verse 4. Owenza ukuba uqaphela indebe zokona, nomqambi manga ubeka indlebe olimini olubi. Verse 5. Okolodela umpofu sola umenzi wakhe, nothoza ngengozi akayukuyekwa. Verse 6. Abantwana babantwana bangumqhele wabadala, nodumo lwabantwana lungoyise. Verse 7. Izindebe ezinobungcweti azifanele isiwula, kakhulu kangakanani umlomo wamanga isikhulu. Verse 8. Isipho sinjengetshe elinqabileyo emehlweni omninilo, noma ibhekaphi uyaphumelela. Verse 9. Osibekela isiphambeko ufuna uthando, kepha onokondisa indaba wahlukanisa abahlobo. Verse 10. Insolo ingena koqondileyo kunemvimbo eyikhulu koyisiwula. Verse 11. Omubi ufuna ukuhlubuka kuphela, ngalokho kuyakuthunyelwa kuye isithunywa esinonya. Verse 12. Umuntu makahlangane nebhele elaphuciwa amawundlu alo kunesiwula ebuleni baso. Verse 13. Ophindisela okuhle ngokubi, ububa buyukusuka endlini yakhe. Verse 14. Ukuqala kokuxabana kunjengokuvula amanzi, ngalokho yeka inkani ingakashisi. Verse 15. Othetha omubi nolahla olungileyo bayisinengiso kuJehova bobabili. Verse 16. Yini ukuba kube yimali esandleni sesiwula ukuthenga ukuhlakanipha kungekho ukuqonda na? Verse 17. Umngane uthanda ngezikhathi zonke, nomzalwane uzalwa ekuhluphekeni. Verse 18. Umuntu oswela ingqondo unikana nomunye izandla, abe sibambiso phambi komakhelwane wakhe. Verse 19. Othanda ukuxabana uthanda isiphambeko, owenza umnyango wakhe ukuba uphakame ufuna ukubhujiswa. Verse 20. Onenhliziyo ephambeneyo akafumani okuhle, onolimo oluyisigwegwe uwela engozini. Verse 21. Ozala isiwula kulusizi kuye, uyise wesiwula kathokozi. Verse 22. Inhliziyo enamileyo iyikhambi elihle, kepha umoya waphukileyo uyomisa amathambo. Verse 23. Omubi uyamukela umvuzo okhishwa esifubeni, ukuba aphambukise indlela zokwahlulela. Verse 24. Ukuhlakanipha kuphambi koqondileyo, kepha amehle esula asemkhawulweni yomhlaba.
Verse 25. Indodana eyisula ilusizi kuyise, nokubaba kwayizalayo.
Verse 26. Ukuhlawulisa olungileyo akukuhle, nokushaya abaqotho akulungile. Verse 27. Obamba amazwi akhe unokwazi, onomoya opholile ungumuntu oqondileyo. Verse 28. Nesula lapho sithule sithiwa isihlakaniphi, ovala umlomo wakhe ungoqondileyo.